Iria de waile, wale mona nkwatinka chula. Iria de waile, walile iwe. Okwa bulo kupusa na noe. Walinshile ine, walinshile. Walinshile ndelila mumenso yobe. Nomba pa wamona shani, wamona shani. Nomba pa wamona shani, wamona shani. Wanshile ndelila, ndelila. Walile, walile. Walinshile ine, walinshile. Walile, walile. Walinshile ine, walinshile iwe. Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa, nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa. Apa pene wa mona na kalabu ino. Walinshile mubila mbandelila. Walile, walile. Walinshile ine, walinshile. Walile, walile. Walinshile ine, walinshile iwe. Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa, nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa.
Vista from Kabwe, Kwaima from Mumansa. Na chimbicho yangirichiwe. Umu kalakal. Aha.
It's another Babiji Records.